studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
tamo wale modon sakirabe heedi be hembeete alkamisaare noga e jeddi lewru desembre hitaande 2018 yamde jena yottake banyagara usman nyaal buldo kabaru jido new jire to boggi jande to le yambereji timmode hitaande humini be den nagu do laawi kolitiwide dabareji bamama fande nagu hebe le capital bamakongal e wi mabbe e be darta gollidal wada hakkunde jamare nde e mangal pat en wombe do laawi di murtere wayde nyamde gollobe semede fer ana jokkini do bamako do murtube kolitiwide lam o an ani yotininde addiji bameni gollobe terembe sigazo imadara won anido wadede fa julabe egine nokuje yogaje le gendindi o imadara ana fa wi do ngardi gol gendindi anibe umminede be ana darta e meri o yopobe jokkina don en golleji mabbe yodi woni sembe kabaru jibeta go bismillah modo hedare studio tamani leyti modde hitande yo wattuma kasaraaji laawi kewi wadde le ngallure bamako nde saabi yambereji nen batte mudu hunde nagu himbe jawdele mube an haani tawede ko darante arande fa o fanda lato kana jamare nde hokkindere juude e mangal pade e wi humini be nde nagu do laawi andi ko maryam mi e maryam kulbal min kewi ngadi do imadara mudon do faccitango usman diko e mumin sende bo
juuldeji mawludi fawarde e noel di ka fu ngadima masibaji di kewale majji e le ko horoje police holliti e le chakita itane ne dabareji kewdi bedenama dole de do dabare mawnde yo wadde fa denagu yimbe e jawlimu en lato commissaire divisionnaire siaka buran sidibe directeur régional police nationale do bamako do wonko sefi kedo emmo
nous avons pris les dispositions
ni fi dabareji beedude gollobe men tafon kanye kake gollirde buri fu wonde luga gollo do lawi mawdi kanye lawi di fu kanye nokule do jama an hawrita min gattani hakkile kabaru checkpoint ngaji satu yimbe ana kolita metti mabbe dum imade mon yo lugade mobilaji anditinde yimbe le gombe le majji kanye ndartude so tawe drogue ngaji na mafe ana hen
hedi agence nationale de la sécurité routière anazer hol ngibi e do famingol yimbe directeur agence onon holiti wayde tabogol sereji lawi anangonda o mandarda donnobe do lawi bi futti no tabo sereji lawol mamadou sidiki konate directeur anazer wonko o sefi
à cette fin d'année le
ndowatu chakite hitane adadu polisa be do lawi beydama do mila wide yimbe le gombe e koyde mun anankani nawtorade tun yalla be benden jehe seda seda tabbe sariyaji do vitesse ngaji sabede holitama wide sababu accident ngaji e mayte do lawi arandi yo vitesse ngaji ino patinga ne sipora 3 na sipora 4 tabbe sentir ngaji somide le mobilaji latiki donnowo kanye yimbe le kiddibe gobbe li majjun patinjarendu dolo na kulleji ji undiroji hakkile son donne mobile namu
Jolleji chakite hitande yo wattuji de yimbe beltoto fa yimbe de non monokala an haani sesindade se watta na hakkilo
ando so don jidi beydarade famodo baajewdi di kabaruji fu do helloji am Facebook e Twitter fando kondo ko ne hakkilaji modo do mbay no dowdi numeroji didi chapande jette jo chapande jette enay sappe go chapande jette jo chapande jette enay sappo didi sappo didi Bamako ana jokkini bisiminde e gube jiwurude e region mopti o yimbe ngendi sa jali lamu bankasi temeder e sappo e nayo ngari le ngallure nde le fuddode ndu lewru e koliti wide basi hakkune jali ni dukinibe be e gube ana jipi le galbal nyaman yaltirde ngallure bamako nde ci jottamani yele onoko aniko hamadun hamamayga hebni endu faccitangu usman diko
warbe mawbe rewbe mabbe ana ciori danki sukabe be non ana gonde fijude e filade sukabe rewbe wondube e defude o do nokku yo camion kiddo gortan wodi baylita so wada suudu dage arkilaji fawarde sukabe lelibe an yihe dun o wonde o do nokku nyongitirde ana le hakkunde galbal dabaji nyamana be fu yobe temdere e sappo e nayo neddo sappo e jettombe sukabe rewbe chapantato e didombe sukule ngoroy chapantato jettombe du yo rewbe noga e jettombe be yorbe te fu sajabe juwi nokku gondo bankas e wi be do e gube wurongo helama e be kulti ngurna mabbe e wi mabbe non kambe be beli hore hebude du no be garda bamako ga ila garangal mabbe nyande 15 decembre jabirdu be do e gube an gonde tidalaji kewdi le galbal nyamanangal be fu selabe balata e le ndu hendu e bubul hanki suka goto nyawi ka jati kana sudu doktoro noti e wi deb mawdo goto jodido soro dankiki yimbe yurmotoɓe pawarde sekra mabɓe yogaɓe waddaniɓe du hande heddade e wurde laamu oni wari ƴewdeɓe tan ka wala fuko waɗaniɓe elewi mabɓe egguɓe se garti ñamanaɓe e wonde du woɓɓe ana jala korobugu woɓɓe du ana muntugula e wi tabital pulaku noon eɓe ɓuuri ujunere egguɗo ley région motti o wonɓe ga bamako ga hannden
murtere wayde ñamde golloɓe rayi ana jokkinɗo bamako ɗo Moussa Cissokho won e murtoɓe o majeke ƴiwde kati warde bamako fa o ƴamta joddi makko e wi makko laamu o ana hani yettininde aadiji ɗi ɓamini golloɓe semede fer ɗi omo darta du semede fer ɓantan woruno arande saabi e wi makko leydi wawa yirwude caggal yawara terengaji kede ko Moussa Cissokho wi onen o gollowo rayi mamman Babou Kuntalandure makko dow faccitago Ousmane Diko
hannde galleji amin cakima fayi komin ñama min gala wonɓe luwase ndiwama ñawɓe mbawade sodde ordonnance miɗen ley tiɗala mawka miɗen darde laamu o daro e darde muɗum tabo aadiji ɗiɓamiɗi hannden yo kilométre uji sappo e jetti jarumi koyɗe dartude jobdian lebbi jeenayyi leydi fay gotiri wawa yirwude caggal laawi muɗum terrain moni fo ana yaadiri e dow muɗum hannden mbiɗen kasidini joddiji amen ka gollirde nde e hoore min jiɗi fa nafa heeɓe satuji miɗen lando hoore amen jiyat yalla laamu o ana miila keɓal mali leyɗe ɓurɗo fo yirwude yo rayngaji jirwidi
ɗum hakkunde gouvernement o e syndicat yentem fedde golloɓe mali haala fo wala hakkunde maɓɓe hannde caggal balɗe capanɗe nayyi e joyi koɓe joddi haltidinde nana toɓɓe sappo e ɗiɗi ɗe yentem dartiɗe wala fo ko heeɓi e muɗum syndicat o joini tal kuru wiide waɗan murtere golle balɗe tati nana hawrata du e boto mawɗo aniɗo waɗede mo ɓiɓɓe leydi ndi fo kani hawritinde fa dokkinder hakkillaji nana siniɓe keɓayi nanoɓe keɓayi saago maɓɓe toɓɓe ɗe ɓe jiɗiɗe siniɗe gaɗaka fewde e kabaruji sisiliji hono waylitagol wattu witte witta wayde ñamde haara nana moƴƴinide windande heyre maire en ana moƴƴi ɗum wonno ko dokkoɓe hakkillaji yogaɓe ɓe ministére humininde laamorɗe e haggitere laamu kolitiwide ley kawrital pawigal moƴƴigol nde tongande e wi maɓɓe nde dewtere waɗan fa maire en pama fa gasa heƴo yirwere keɓal neɗɗa ko e finatawa keɗe ko Mamadou Diarra conseil technique senior projet GIZ wi muhumin sendebo do faccitan Ousmane Diko
Mali ɓami laawi tentiliɗe bangal yirwere muɗum politique kuji e dabareji ana keƴaɗi du dow waylitagol wakkati e rewɓe sukaɓe guure laatiɗo ɗi fo fa laato kana ɗi kenne e ley dabareji golle kaggite laamu gollirde mawde laamorɗe kaggitaɗe dardi walli rewɓe jawdi fa liwdoɗe ɗumɓe ley ƴewtagol tongande tindinore fande nawtore no yaafiri ley nannugol e jate yirwere juninde nde heeraki laamorɗe meɗen kaggitaɗe
collectivité territoriale
dow golleji garɗingol ngal luure sigaso nde laamunkoɓe komin o ɓami anniya egguininde julaɓe nokkuji nan egguininde julaɓe ley nokkuji yogaji ley gendi ndi ley majje ana ɗo jooɗi ɓe hedde nokkuɓe noddirta kollindima mello ɗo ɓe nano ɓe julaɓe jooɗiri nokke ɓiri fo ɓe yimɓe darti e mairie o yoppa ɓe keddoɗon ɓe jokkina golleji maɓɓe dartugol ngol maire o holitiwide jamnaki anne ko christian ismail dakuo nano heɓini en ƴiwde ton kanko onnoon keƴaɗa men sigaso dow faccitan Ousmane Diko e mumin sende bo
yo ɗum nokkure wonde eɗe ƴeewɓe kayiɓe fi ƴewata le ngallure sigaso nde wango hayre mamalo nde hannden julaɓe hewɓe yilotoɓe daaki toon ɓeɗo julaɓe ɗoygol mumen taƴi ila nde martina kompa ɓe fuu ɓe immoto nokkure nde e wi laamiɓe ngallure nde mamino kumare o cottowo leɗɗe wonko sefi keɗo ɗenmo
dara faba keƴaɓe laamuko saabe min ngala jonde ɗo min keɓa ta cogu somoya men e jondi somin ngala
ɗum e wonde noon wonɓe ɗeɗo nokkuje kolliti ngala talkuru fay woturu yamirori ɓe jooɗo nokku o kaɓe dardi noon laamiɓe commune aji ɗi heɓanaɓe nokku ɗoɓe baylititto caggal immude mabɓe keɗɗanna koɓe cefi
anda fo komin gaɗɗata ndeno miɗen darda e suudu mairie o o wonnami heɓude jonde ɗomin cottata
heedi laamiɓe commune aji ɓe ɓami aadi mo sottata e wi maire o noon joɗogol julaɓe e oɗo nokku walda e saria ɗum waɗi so ɓe mbawan jaati dartude ɗoɓe joƴƴine kasen kalfasanogo maire sigaso wonko sefi keɗo ɗenmo
fey goto yambiraka joɗaɗe e mamilon yo yeddude saria noon miɗen darda e moon immoɗon darto nokku goɗɗo fey son dokkanoma talki yambirowo on haaje men yettiki joni e nokku o gambar mum on imminte
julaɓe ana jogui fa ñande capantati e go'o lewru décembre ndu fa joppita nokku o e wi laamiɓe toon
studio tamani yo paabal laamu leyɗe suéde danemark suisse e fedde leyɗe europe
sakiraabe nyandaare en kabaruji gon ile region ngaji meden yim puddiran dida bo kuli kora ko yaada himbe chapande jetton ana kawrite illa alal barike nyen kawrital pawi gal do golle hakune jula yaaku dabaji e buse yaaku fanda kawrital gal fa be beede famine de sar yengon hakune jula yaaku enen e buse yaaku fedde humninde golleji mudon gonde kuli kor jani dum hore do faba mo e cooperation technique belge e illa sapu e jetti lewru janvier hitane 2018 ne hejo sukabe ledi kaku e lamu kreduji timmi bete kanyen tumbutu le hitande jokkolbe e rewbe on nokku jangi nama do kabaru mudum o imadara sankore labs nen do golidal iko cooperation snv e oxfam wa ifa hejo go darano fa kalnen golidal nen dokkindiral juude wada sukabe jokkolbe on nokku e rewbe commune iri ben tumbutu e de yirwude sakirabe do kadude di kabaru juka kedde hedano wirini yewtrende ana wodi wassalam